Many tears and rule. Ni kweli sio masiara. Kutono zuni kalole. Nikawa kama fara. Nilijipa moyo. Mbona nitafuna. Binzi donda ndugu kwangu sugu. Kufutika never. Sasa umeona. Urudi tena. Unaomba msama. Sitaki tena,
tena.
Kurudia nyuma,
tena.
Usitaki tena,
tena.
Umeona,
tena.
Sitaki tena,
tena.
Kurudia nyuma,
tena.
Usitaki tena,
usitaki.
Wanakuta designer. Unavujua kushona. Unavuringa kama nyuzi ya shanga. Kutiki sanyonga. Sasa umeona. Urudi tena. Unaomba msama. Tena,
tena,
kurudia nyuma,
tena,
usitaki tena,
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 nisitaki tena,
tena,
kurudia nyuma,
tena,
usitaki tena, usitaki tena.